si wande tujiri mu bulungi tujagala kubanga nungi naye bitunyike mitima bingi ebirete biwundu ku mitima bingi mwesalawo ekwanika mu lwatu ne bavu banno ne bagamba oli mwavu n'otegana obeko obulungi bw'omala n'obiwummula nga tewali ssuubi tewali akeera ku makya n'ayita obwavu tijangu eno nze nkoye obugagga tewali akeera ku nkya n'ayita ebizibu timujja eno nkoye okuba obulungi olabirawo ng'ensi gy'olimu ya bizibu kati mu biro ebyo koowoola Yesu. Nakoowoola Mukama yampulira nayita erinnya lye nga nnumwa yawulira teseza Mukama yabangayo naleta ebyama byabwe nabyanjuluza mu maaso gange baswala yiga okukoola Yesu yampulira tekyeganika ekyo namuyita yawulira namukoola nga tewali ayamba bwe babanjayiga okukoowoola akaba asirika okoowoole bobangoli na silimu muyite wakyali wokuwona bangi bawonye ate tasosola naawe muyite nze yampulira ne mu bwavu bwomuyita awulira ali mukomera koowoola Yesu bangi be basibanga temulina musango mumuyite yemulamuzi oyo nange namuyita ng'obwavu bunzita
Mukama, wolo yam.